ururka Jilani Development Organization oo la qadafuray magaalada Baraawiya waliba ka shaqeeyay doonay horumarinta bulshada sida walbarashada caafimaadka wacyigelinta qortagowka cudurrada faafa waxaana waliba nasi gaareen ka adeegu doonay bulshada danta yar gaar ahaan hambarka ciyaalka oo helo korna adeegada aasaasiga munaasabada daafurkiya waliba ku qayb galay madaxda ururka maamulka degmada Baraawiya iyo qaybasha duwan ee bulshada degmada intii munaasabada dareertii waliba milisay laak bandhigay waliyawasheen in ururku la aasaaso iyo waliyawa bulshada ku kordhin doona qoomida madaxda ururkaasi aasaastay oo milisay ku hadliya bulshada faafahi waliyawa iyo qowdo doonaa uu soo sheegay in si bilaashayn ka adeegu doonaa si landa wala baahiyadka bulshada ee ku jira Baraawiya
ururkani waxaan ugu talagalnay in oo dadka bulshada reer Baraawiya waxweyn ay u karto sida horumarinta waxbarashada, horumarinta caafimaadka, sidoo kale ururka in ay ka hortagto cudurrada. Sidoo kale ururkan waxaa loo aasaasay dadka oo barakacayaasha degmada hoyka dhiganayo in ay ururka caawiso iyo dhallaanka. Sida hadda waxaa jiro magaalada Baraawiya meelo dhaadheer oo dadkii aan MCH u dhowin sida Abasayba oo kale in MCH laga suurtageliyo. Ururkana marka waxay xariir weyn la yeelan doontaa dhammaan hay-adaha caalamka si ay waxqabadna ugu noqoto degmada Baraawiya.
Gudoomiyaha degmada Baraawiya Cumar Cabdullaahi Maxamed ayaa dhawaay in ururku noocan la sameeyo soona sheegay in lan baahanya in bulshadaasi faylanka adeegan ka maamul ahaan la diyaariyo in garab istaaganaado doonaa.
Ururka Jilani la baxay doonayana inay maaragtay horumar higsadaan, yacni dad higsi la waayay dadkaasi. Marka dad dhalinyaradaas ayaan rabnaa dhiirigelinna u sameyno oo aan maaragtay insha allahu tacaala aanu soo dhoweyno oo aan insha allahu tacaala barnaamijkoodiin aan u daafurno si ay deegaankooda ugu shaqeeyaan wax allaal wixii karaankooda hadday ummad kale caawiso helaanna faillahi alxamdu. Haddii ayaga ayuu waa maaratay ay maaratay contribution sameynayaanna faillahi alxamdu. Marka waxaa idan leenahay ururka Jilani soo dhowaada insha allahu tacaala magaalada magaaladiina waaye u shaqeeya dadkuna dadkiina waaye inaad u shaqeysaanna aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay oo aad u soo istaagtaan inaad u shaqeysaan dadkiina aad iyo aad ugu faraxsanahay. Dhallinyaro rag iyo dumar iskugu jira oo dadaalay ayaa tihiin dadka idinkoo kalena idinkana waa idin soo dhoweynana kuwa idinkoo kaleo inay dadaalaan doonayana waa soo dhoweynana hadii la yiraahdo.